Blog Talk Radio.
Ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC dufite saa 10 z'amanywa n'iminota 4 isaha zi Washington DC tukagira na saa 4 z'ijoro n'iminota 4 isaha zi Bruxelles na saa 5 z'ijoro n'iminota 4 isaha zi Kigali uno munsi turi kuwa kabiri tariki ya kabiri Gashyantare umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ukaba ari umwanya w'ikiganiro dukunze kwita utundi two kuri ino tariki ya kabiri z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na rimwe ni igice gikurikiraho cyashize ikiganiro twise imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda igice cya kane rero muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe ndabashuhuje muri kumwe kandi na Jonathan Musonera mbonye muri studio mukanya yahageze reka nze mufungure mikoro noneho nabasuhuze tubone uko tubone gutangira ikiganiro Jonathan mikoro irafunguye uraho
uraho muvandimwe Joseph
urakomeye
amakuru yanyu
turaho turashimira Imana nyine muri bino bihe bitoroshye bya COVID dore ko turi bunayiganireho nyine nisigaye araducira urondogoro kandi mu by'ukuri wagira ngo nisigaye iyoboye isi
birumvikana pe hagiye gushira umwaka isi iri mu icuraburindi ry'iki cyorezo ntabwo ari ikintu cyoroshye
yego
ya reka rero ngusuhuze rero kandi nanone ngushimire uyu mwanya wongeye gufata ugategura iki kiganiro ubundi dusanzwe dukora ku wa mbere bikaba bitatworohera rimwe na rimwe kugikora ku munsi wa mbere nk'uko tuba tubyifuza kuko ari wo munsi twagiteganyirije ariko iyo bitadukundiye tukagikora ku munsi ukurikiyeho ari wo wa kabiri ari nayo mpamvu uyu munsi tugiye kuganira nyine nk'uko umaze kuducira muri make uko turi buganire nkaba rero nsuhuje abakunzi bacu kandi nanone nongera kubashimira ubufasha butandukanye baduha mu bitekerezo no kubararika ngo baze nanone dufatanye kuganira muri iki kiganiro mbifurije amahoro n'imigisha y'Imana muri iki kiganiro
urakoze cyane Jonathan rero nk'uko dusanzwe tubigenza muri kino kiganiro kiba gifite igice cya mbere n'igice cya kabiri mu gice cya mbere rero nk'uko bisanzwe turareba amakuru y'ingenzi yavuzwe mu cyumweru turangije no mu ntangiriro za kino turimo haba mu mahanga haba muri ya Rwanda rwa FPDMI Kagame cyangwa se u Rwanda rwa opposition iyo hanze y'imbere mu gice cya kabiri rero turareba inkuru nyamukuru FPDMI Kagame na FPDMI Kayumba mu nzira yo guhitana MLCD binyuze mu iteme ry'ibikenyeri RBB ni ibintu twagiye twerekana ko turi banda ku bibazo iteye muri MLCD ubumwe yari isanzwe inafite ibibazo ariko bikaba mu by'ukuri umuntu yagira ngo bagamije kugira ngo bayirangize neza neza bayihure reka twibutse ko abagize RBB rya teme ry'ibikenyeri nyine ryita ngo na bubatse ibiraro ko igizwe na Emelinde Cedere Chondo, Emelinde Cedere Bahunga na Emelinde Cedere Ndagijimana hakabaho birumvikana na FPDMI Kayumba Jonathan rero ndumva rero twasezeranye kuganira reka dutangire kuri kino gice cya mbere nk'uko nabivuze mu kanya turavuga ku makuru y'ingenzi yo muri cyumweru gishize habaye makuru menshi birumvikana haba mu Rwanda haba ku isi ariko tuba twabahitiye amwe n'amwe amakuru ubu akiganje n'ubu ngubu ni ikibazo cya COVID ya 19 dukunze kuyivugaho ariko by'umwihariko twari twaravuze yuko izatera inzara ikomeye cyane mu Banyarwanda Jonathan wabye kuva ikiza nyine no guhubukirwa kw'ibyemezo byafashwe na leta y'agatsiko ya FPDMI Kagame twaravuze tuti COVID itaranakara cyane muri Afurika mu by'ukuri itarakara cyane muri kariya karere kuyikoresha mu rwego rwo kwigaragaza, gushaka imfashanyo, gushaka n'inguzanyo, bakaraga abaturage babuza uburyo. Ibi bintu bizatera inzara ikomeye. Inzara yo tuvuge uno munsi ni inzara yo muri Kigali, twarayivuze nayo ko rwose bizakomera. Aho noneho mu bayobozi b'ibanze harimo batangiye gutabaza, badatabaza muri Radio Rwanda, kuko muri Radio Rwanda menshi agira ubwoba, batabaza radio amahanga, radio izwi cyane nk'Ijwi rya Amerika, Jonathan, bati rwose ni mudutabare, mutabare abaturage, kuko abaturage bagiye kutwirenza twebwe abayobozi b'ibanze bo mu nzego z'ibanze, kubera ko guverinoma, kubera ko Shyaka Anastase, Professeur Shyaka Anastase nyine uri utegeka, uyoboye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, yabeshye isi yuko ngo bakoresheje nyine guma mu rugo, bashyizeho guma mu rugo, bafite uburyo bwo kuzagaburira abaturage batishoboye. Yarabeshye rero avuga ati rwose ati abaturage inzarira bamaze, kandi batumire nabi bibwira yuko ibyo nyine guverinoma yazanye twebwe bayobozi b'umwibanze tubirigisa. Reka twumve Jonathan audio ya VOA yo ku itariki ya 31 ejo bundi rwose, twumve icyo bavuga nyine kuri tunabashimire, tubashimire abantu muri VOA ko nyine baba bafite n'abantu ku aho ngaho, abanyamakuru aho ngaho bagenda nyine bakavugana n'abaturage, ariko aho ngaho nyine mbyutse yuko nyine byavuye kuri telefoni. Reka twumve, Jonathan iyo audio y'iminota igera ku
ibyemezo birubahirizwa. Ntabwo rwo bwa mbere polisi ifatanyije n'izi
Jonathan na arukuntu nibeshye gatoya kuri audio. Reka nze nyishake gatoya. Yego ndayibonye.
Aya makuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze mu mujyi wa Kigali baratabariza abaturage bahagarariye, bavuga ko bagiye kwicwa n'inzara kubera guma mu rugo. Erike bagira ubusa yaduteguriye inkuru irambuye.
Si kenshi cyane abayobozi mu nzego z'ibanze mu Rwanda aribo bafata iya mbere batabariza abo bahagarariye ko babangamiwe cyane ku myanzuro iba yafashwe n'inzego bwite nkuru za Leta. Ibihabanye n'ibyo mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu, Ijwi rya Amerika ryakiriye ubutumwa bugufi kuri telefone bw'umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze. Ni ubutumwa butabariza abaturage hagarariye ko bagiye kwicwa n'inzara muri ibi bihe bari muri gahunda ya guma mu rugo mu mujyi wa Kigali, nk'imwe mu ngamba zo guhangana n'icyorezo COVID-19. Ni ubutumwa butangira bugira buti:
ndi umukuru w'umudugudu mu murenge wa Gitega, nagira ngo mbasabe mumanure mikoro z'Ijwi rya Amerika mu midugudu igize umurenge wa Gitega, inzara imeze nabi. Bugakomeza bugira buti: birababaje kubona nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yihandagaza akabeshya ko ibiryo byageze ku baturage kandi ntabyo. Ubu butumwa bw'umwe mu bakuru b'imidugudu bukomeza bugira buti: none ba midugudu nitwe turi kubiryozwa n'abaturage bazi ko byaje tukabyijyanira. Ati: mutubabarire mudukorere ubuvugizi.
Nyuma yo gusoma no gusesengura ibikubiye muri ubwo butumwa bw'umukuru w'umudugudu mu murenge wa Gitegaho mu karere ka Nyarugenge, byabaye ngombwa ko tuvugana nawe ku murongo wa telefone. Icyakora ku mpamvu z'umutekano we yadusabye kumubikira imyirondoro no kumuhindurira amajwi. Uyu twahimbye cyose yatangiye abwira Ijwi rya Amerika ko ibigaragara mu bitangazamakuru naho bihuriye n'ukuri kw'ibiriho mu baturage. Abaturage noneho bari kubabwira ngo ikimwe bwe mubahagarariye. Byabaye ngombwa ko Ijwi rya Amerika igera mu murenge wa Gitega. Hamwe biragaragara ko bagikora intonde zo kumenya ababaye kurusha abandi kugira ngo bahabwe ibiribwa, ariko hari naho babihawe mu cyiciro cya mbere. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika batara batarabona ibiribwa bagasanga ari ngombwa kuko babikeneye muri ibi bihe.
Dufite ingo zitifashije mu mudugudu bakora iryo genzura nanone cyangwa bakifashisha liste y'ubushize ibyo biryo bibaye bihari baza bagasuzuma neza bakareba abantu batifashije abantu batishoboye bakabibaha.
Ni bakigari bavuze ngo muguma mu rugo ni guma mu rugo akavuga ati niba turaje fata abaturage tubafashe nuko nyine badakora
we biranadutunguye
twumvaga ko n'ibiryo bitari gutangwa ahubwo kuba twumvishe ko bari kubitanga ni ikibazo.
Ku makuru twahawe n'uwo twahimbye Cyusa umwe mu bakuru b'imidugudu muri Gitega avuga ko ibiribwa bike byatanzwe nabyo byageze ku miryango mike kandi nabwo bisa na mwikize yemeza ko buri gihe abaturage batabura kubabaza amakuru ajyanye n'ibiribwa.
Mukabasubiza ngo iki?
Bavuga ko natwe ibiryo nta biryo turabona twahagombye kuba kandi twebwe atari twebwe dufite ubushobozi bwo kuba ibiryo kuko tutanga ibyo natwe twavanye mu nzego zo hejuru.
Murumva hagombye gukorwa iki?
Ikintu cyagombye gukorwa kuko minisitiri yari yavuze ko guma mu rugo nta muturage uzagira ubwoba hari ibiryo bazabagaburira bagombye kubishyira mu bikorwa nk'uko bari babyemeje hagati aho ngaho rwose ni kudutiranya n'abaturage kuko abayobozi bo mu nzego z'ibanze nta midugudu iyo turengereyemo ugasanga n'itangazamakuru ry'isambere rivuze ko nta midugudu ari bo babwirira cyangwa barya za ruswa kandi natwe tuba turengana.
Ikibazo cy'abashonje muri ibi bihe byaguma mu rugo mu mujyi wa Kigali cyumvikana kenshi mu murwa mukuru w'u Rwanda nk'uyu yabarizwa Igikondo mu karere ka Kicukiro.
Lockdown bazajye bayikora bayiteguye bazi ko n'umuntu bazamutunga mu buri kintu cyose ibintu birakabije ibintu bakora nabo ari byo bazajye bamenya ko natwe turi ikiremwa muntu batubabarire batubabarire turarambiwe turabinaniwe n'ukuri turarambiwe turananiwe mu bwongo kabisa batubabarire batubwire uburenganzira tugiye kwikorera kubera nayo ikindi ntabwo bazi igihe korone zarangirira bareke tuyivane nayo nk'uko umuntu arwara sida akabana nayo akamira imiti cyangwa ibicurane.
Guverinoma ikimara gufata ingamba zirimo gushyira muri guma mu rugo abatuye Kigali ubutegetsi bwemeje ko nta wagombye kugira impungenge z'ikizamutunga cyane kuri banaho nikora. Uyu ni Professor Anastase Shyaka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu.
He kugira ugira ubwoba bw'amafunguro bw'icyamutunga muri ibi byumweru bibiri kubera gahunda ya guma mu rugo twateguye uburyo twabikora biratworoheye hari ibishize ibyo twari dufite hari aho twari tuzi.
Kuva ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo umujyi wa Kigali watangije kumugaragara gahunda yo gutanga ibiribwa ku bashonje mu mujyi wa Kigali. Bwana Pidance Rubingisa meya w'umujyi wa Kigali yavuze ko hari ibiryo bizahura n'iminsi 14 kuri buri muryango mu bagomba gufashwa.
Ibyo kurya birahari ku buryo buri muryango urabona ibitunga mu minsi 14 ndetse twanateganyije ku miryango ifite abana batoya kubaha ibindi bibunganira harimo n'amata.
Icyakora tumuhamagara kuri telefone ngendanwa ngo twumve icyo avuga kuri ibi birego by'abayobozi b'inzego z'ibanze batabariza rubanda. Twasanze Rubingisa avugana n'abandi kugeza igihe twateguraga inkuru ntiyari yagasubije ubutumwa bugufi ijwi rya Amerika yamwoherereje kuri iki kibazo. Ku ikubitiro umujyi wa Kigali wabaruraga imiryango isaga 60,000 igomba kugaburirwa ariko inavuga ko ishobora kwiyongera umunsi ku wundi. Ahwagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Jonathan twararitatse bariho bakora ariya manyanga yabo bagamije inda nini n'ubugome bafite mu by'ukuri. None ngira ngo nk'uko nyine vyoye tushimiye cyane ibivuga ku itariki ya 31 uriya muturage wayitabaje urumva nyine ko n'abandi yabashije kureba urumva ko ntacyo basize inyuma muri iryo Jonathan.
Urakoze ndakumva neza. Urakoze cyane kuko iyi nkuru ni inkuru ibabaje. Ni ibintu twagiye tuvugaho twerekana mu by'ukuri ko u Rwanda rufata ibyemezo bya guma mu rugo byo gufunga abaturage rutabanje gutekereza uko bazabaho kandi abaturage b'abanyarwanda batunzwe no kubyuka bajya gushaka ibyo kurya bajya gushaka imirimo yo gukora abenshi mu by'ukuri bashonje bitangaje ku buryo twe turabivuga gutya ariko iyo natwe ubwacu uvuganye n'abantu bari hariya bakubwira ko inzara ihari iteye ubwoba rwose bataza nibi byumweru bibiri niba birangiza ibizakurikiraho batazi ari ibiki. Aha rero urumva ko nkuriya mu minisitiri ukuntu ashinyagura ngo abaturage ngo ntibagire ubwoba bw'ibizabatunga. Ukibaza ute se ibizabatunga bazabibatungisha gute ntabyo bateguye cyangwa se ngo babe baranateguje abaturage mbere yuko bafata ibyemezo bya guma mu rugo, ngo babe bariteguye uko bazabaho ibizabatunga. Urabona Yosefu muri ibi bihugu by'i Burayi no mu bihugu bya Amerika ni haba harateguwe uburyo abaturage bagomba kubaho. Iyo bagiye gufata ibyemezo byo kuvuga ngo nibagume mu rugo, bagomba kuba barateguye uburyo ibintu byose bizatunga abaturage, kuva ku macumbi, ibibatunga, umuriro na gaze n'amazi, byose uburyo bizagenda byishyurwa. Ntabwo rero Kagame wigosora muri kariya karere ari we wenyine ufata ibyemezo byo kwica abaturage be abicishije inzara, uretse ko n'ubusanzwe muri we abaturage ngira ngo nta kintu bavuze kuri we. Abafite business zakora no kwiyemera ngo fata ibyemezo nk'iby'Abongereza bafashe, Abongereza bateguye uko abaturage babo bari bubeho, nawe akabifata akabikubita ku baturage basanzwe barya ruko n'ubundi basohotse bakajya gushaka amafunguro, n'agahomamunwa ni n'agashinyaguro gusa abanyarwanda n'imfura babica rubozo gutyo bagaceceka, ntibahaguruke ngo batake bavuze induru, bakiberaho mu nzu bakazarinda bahotorwa n'inzara, cyangwa se ugize ngo aranavuze bakamwica, bakamufata bakamwica, kubera ubwicanyi rero buri hariya. Kandi ubwicanyi ndengakamere burimo ubugome bukomeye bwahahamuye abaturage ku buryo niyo bafashe ibyo byemezo nyine abaturage bemera kubishyira mu bikorwa kubera ubwoba bwo gutinya kwicwa muri ubwo buryo. Nta kindi rero uretse kubatabariza no kusaba amahanga nyine akamagana ibyemezo bifatwa gutyo, kuko corona nta inzara irica benshi kurusha abicwa na corona. Mu by'ukuri ni nyagahomamunwa. Nta kindi
urakoze cyane. Urakoze cyane rwose kuvuga uti tubatabarize abaturage. Nubwo bitoroshye ariko hari iyo tubikoze cyane tukabikora turi benshi, hari ibyumvikana nk'uko tuza kubibona mu byerekeye iby'uburenganzira bwa muntu, ibyerekeranye mu by'ukuri n'ubutabera. Tukiri kuri COVID ya 19 nyine, kuri kiriya cyorezo cya COVID ya 19, wavuze uti bigana ubwongereza kandi ubwongereza kimwe n'ibindi bihugu nyine byateye imbere, ibihugu byubahiriza kirimo muntu w'ibihugu byumva neza abaturage babyo, wagize uti barabyigana. FPD Kagame igira gutya ikabigana nyine, itabongereza bafunze natwe reka tubikore batagira ngo nidukomeye bagakanda abaturage, kandi abongereza bo baba mu by'ukuri bafashe ingamba zose nk'uko wabivuze zo kugira ngo umuturage adahungabana. Yego, ubukungu bw'igihugu burahungabana nk'ahandi hose ku isi, n'abaturage babangamira, ariko muri rusange ntabwo ngo arajya kwicwa n'inzara nk'uko bimeze mu Rwanda. Rero tukiri rero kuri COVID ya 19, ubwongereza bwafatiye u Rwanda icyemezo, abaruvamo n'abarunyuzemo icyemezo cyo kugira ngo nyine bataza mu Bwongereza, bataba bagira mu Bwongereza, cyangwa n'uhageze tuvuge wenda yaranyuze mu Rwanda agashyirwa mu kato, ariko ubundi ingendo hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza zirabujijwe. Icyo cyemezo ntikireba u Rwanda rwonyine, kuko bavuze yuko n'Uburundi na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nabo barebwa n'icyo cyemezo, ariko u Rwanda nyine rwa FPD Kagame kuko rwigize bajeyi, kuko kandi ruba rwakomeje kwibonekeza kugira ngo Abongereza baruvuge neza n'abandi nk'abo ngabo, bavuze amagambo menshi cyane Jonathan nk'uko tugiye kubibona mu kanya. Umuntu ashobora gusoma kubisoma henshi cyane ibyo byo kumushobora ashobora kongera nko kuri radiyo yacu VOA aho igira iti radiyo yacu VOA ku itariki ya 29/01/2021 aho igira iti ingenzi ziva mu Burundi no mu Rwanda ntizemerewe kuja mu Bwongereza ya Ritika ndishyira mu Kirundi. Irakomeza igira iti kuri uyu wa gatanu kwa gatanu tariki ya 29 Ubwongereza bwafashe icyemezo cyo kuza ingenzi ziturutse mu bihugu bitatu u Rwanda, u Burundi na Emirates zunze ubumwe z'Abarabu kwinjira muri icyo gihugu. Minisitiri ushinzwe ubwikorezi mu Bwongereza Grant Chaps abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yavuze ko iki cyemezo kigamije guhagarika ikwirakwira ry'ubwoko bushya bwa coronavirus bwabonetse bwa mbere muri Afurika y'Epfo. Leta y'u Rwanda iravuga ko nta bushakashatsi buremeza ko mu Rwanda haba harabonetse ubwo bwandu. Icyemezo kije nyuma yaho mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize aribwo kompanyi y'indege y'u Rwanda Rwandair yasubukuye ingendo zigana muri mu mujyi wa Londres. Ingendo zikorwa kabiri mu cyumweru kwa kabiri no kwa gatandatu. Icyo gihe Ubwongereza bwari bwashyize u Rwanda mu bihugu abagenzi babiturukamo batagomba kubanza kujya mu kato k'iminsi 14 kubera icyorezo cya virus ya corona. Icyemezo gishya gihagarika abagenzi bava mu Rwanda n'abanyura ku kibuga cy'indege cya Kigali kije gukoma mu nkokora bamwe mu batembereraga muri icyo gihugu. Umwe mu bacuruza amatike y'indege nakoreka tube tu ntabwo nabisoma byose reka tube tubigarukije ngaha ushaka abe yakwisoma itike yose gusa araho igira ikagira iti mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ubwoko bushya bwa coronavirus bumaze kuboneka muri Kenya gusa si igihugu cy'Ubwongereza gusa gifasha uyu mwanzuro kuko n'igihugu cy'Ubushinwa giherutse guhagarika indege y'u Rwanda yavaga i Kigali ijya Guangzhou kubera ko hari abagenzi batanu basanzwemo COVID-19. Jonathan rero urumva ko ikibazo nyine cyo kwibonekeza kwa nkuko twagiye tuvuga ko wibonekeza bibapfanye cyane bageze gutya nyine bararakara Kigali yishirakara nta kintu yumvise Burundi bwavuze cyangwa se abo bavuze dore ko nyine ari uburenganzira mu by'ukuri bwa buri gihugu uburenganzira bwa buri gihugu gufata ibyemezo bya ngombwa kugira ngo bakingire abaturage babyo. Ahangaha nakwibutsa yuko Jonathan ubu ngubu no muri Union Européenne mu muryango w'umwe bw'Uburayi ubu ngubu kuba hano mu Faransa kandi nturiye hafi umupaka w'Ububiligi na urahazi nakoze aho ntuyuzi nuko hameze hose urahazi ubu ngubu kugira ngo mbe nava hano njye mu Bubiligi hari za control zasubiyeho mu Bubiligi baragukontrola waba uva mu Bubiligi waba ujya mu Bubiligi ubu ngubu baragukontrola ni ku bintu bimeze hose kandi turi mu muryango w'umwe bw'Uburayi muri Schengen baragukontrola. None rero abava mu Rwanda mu kubirometro 1800 bakikunguza ngo badufatiye ibi ngo badusebeje ni nko kuvuga ngo badusebeje. Ahari ndashaka kuvuga ko mu by'ukuri bavuga ko basa n'abavuga nk'uko ngo badusebeje nkurikije inyandiko zagiye zicicikane nyine nyuma y'icyo cyongereza cy'Abongereza dore nk'inyandiko y'uriya muzindaro kusiga urushi yindi igihe ikinyamakuru igihe yo ku iyo tariki ya 29 mutarama 2021 nyine kuri uwo gatanu bahise rwose akakanya bagira ati ba titre ni ingiyi inyito y'inyandiko banenga itirora icyemezo cy'Ubwongereza cyo gukumira abava mu Rwanda giteye kwibaza. Jonathan wumvise muri banenga itirora aho ngaho ukareyo mwiza gatoya niba utarubize reka nkomeze gatoya baragira bati umunyarwanda inyandiko irakomeza nyine yerekane harimo amashusho yongeye zinayabwe nta televiziyo turiho ariko tuzayishaka mu minsi iri imbere. Inyandiko irakomeza igira iti umunyarwanda yaciye umugani ati banegurana ari intege banenga itirora. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane abanyarwanda batunguwe n'umwanzuro waturutse i Londres uvuga ko abaturage baturutse mu Rwanda, Burundi na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu batemerewe kwinjira mu bihugu biri mu bwami bw'Ubwongereza. Imvano y'iki cyemezo cy'Ubwongereza ngo ni uburyo bwo guhagarika ikwirakwira ry'ubwoko bushya bwa coronavirus bwabonetse muri Afurika y'Epfo. Inyandiko irakomeza igira iti igitangaje si uko hafashwe uwo mwanzuro, igitangaje ni uwawufashe n'abo yawufatiye. Ubwongereza nicyo gihugu cyo ku mugabane w'Uburayi kimaze gupfusha abantu benshi kuko hashize iminsi mike barenze 100,000. Jonathan, ibitaro byo muri iki gihugu byuzuye abarwayi n'ibindi. Ese bo ni ministre w'intebe wo? Jonathan, singiye kuvuga nyine izo nkuru zose uko zingana, abazashaka bazazisome nayo rangiye. Muri ndembe noneho mukabuza abantu kuza nyine kubasura, ahubwo sinzi niba babazanira niba coronavirus yawe yazigakiza iyanyu. Ngo muri ndembe rero ngo ndumwagombye gukoreka byose bikaza bakabatera n'ibindi bintu bitazwi. Ijambo ni ryo Jonathan.
Nijye kikwereka ko aba bantu ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se ubuyobozi bwa Kagame na ku gatsiko ke ari abantu b'ibigoryi byonyine.
Ni ibigoryi ibivangura
niba Ubwongereza nta nubwo bo barabifata nk'ibihano kandi ni uburyo
bw'ibarinda. Yego,
ari abava hano bajya mu Rwanda, ari abava mu Rwanda baza hano, barasabwa kwitonda. Niba hano hari icyo cyorezo koko gikomeye, bo barazira icyo ahangaha kugira ngo bacyandure.
Ahubwo se kuki atari bo bafashe iya mbere ko bitwara neza batameze nk'aho ngaho nyine muri banengitirora? Kuki atari bo bafashe ngo iya mbere gukumira Abongereza? Niba koko ba komeza ndagutikira.
Nikikwereka ko bana abantu b'ibigoryi bari aho ngaho, kandi mu by'ukuri nta nubwo ibyemezo nk'ibyo bo nta mbabazi bagirira abaturage. Ibyo bashaka kureba urumva babajwe na business zabo. Ikindi kandi nuko kwiyemera bahora nyine biyemera ngo bafunze abaturage ngo bashyira mu bikorwa ibyemezo nk'ibyafashwe mu gukumira iki cyorezo mu Burayi, bakabifata bahubutse badafite ibitunga abaturage, ari ukwicisha abaturage inzara ngo barereka amahanga ko ngo bashyira mu bikorwa ibyo byemezo. None rero batungurwa no kubona abarundi batisha abaturage babo muri ubwo buryo, bareka abaturage babo bakajya guhaha bagakora bagashakisha ibibabeshaho, bakabona nyine babashyize mu rwego rumwe rwo gukumira abaza muri ibi bihugu kubera nyine icyo cyorezo.
Icyo iyo cyatumye nyine bafureka bahekenya amenyo
bakigira abajeyi mu bugoryi. Iki cyorezo ni icyorezo gikomeye gisaba kugira ngo abantu bakitondere mu migenderanire, mu mihurire y'abantu n'abandi. Ntabwo banumva uburyo, ntibashaka no kumva. Natwe ubwacu ntidushobora gusohoka ngo tuzaho mu Bufaransa cyangwa mu Bubiligi. Ingendo zirakumiriwe. Kubera iki? Kubera ko iki cyorezo kirakomeye. Kandi hano bagomba kurinda abaturage babo, bakarinda nabi ibindi bihugu, kwirinda kugira ngo kidakwirakwira. Rero wakumva u Rwanda ruvuze induru ngo baranegura u Rwanda, none se ntabwo ari uko babafatiye icyemezo kubera ko wenda bafite koroni ruti y'abandi, babafatiye icyemezo cyo kugira ngo ho kubaho ikwirakwizwa ry'icyo cyorezo, kandi birumvikana.
Ariko
ubundi aho
Rwanda
rwarafatiye ibyemezo abo
ngira
ko hari iyi ndwara ikomeye
n'abo muri Afurika y'Epfo.
Kandi se kuki aribo batanguranwa kuba abajeyi no kuboroga? U Burundi nari biriya bihugu bigize ibihugu by'Abarabu ko byo bitagize icyo bivuga.
Ariko se Jonathan, ubushize ntabwo wibuka yuko twanenze cyane yuko bavuga ngo abanyarwanda nibagube mu rugo, guma mu karere, nta munyarwanda ushobora kwihahira ngo ave mu karere ajye mu kandi. cyangwa se ajyanwe n'ibindi byangombwa nyine umuntu akenera ava mu karere mu kandi. Atariko abaturiste ba mukerarugendo bajya bigira aho bashatse bose. Nukuri hari ibintu bita mu Bufaransa aba buffon, abantu nyine aba buffon bavuga ko basekeje nyine, bambara n'ibisekeje, baba banisize ibisekeje nyine bagasetsa abantu. Leta ya IPDMA Kagame n'aba buffon n'agahomamunwa. Noneho reka tuve muri yego yego.
Ikibabaje ni uko n'abanyabwenge barimo ubona bafite rwose amashuri ahagije.
Nubona se ubwashyaka umuturage mudugudu bari bo mu nzego z'ibanze ntibavuze bati shyaka. Si professeur? Niba binakora ubona harimo ubwenge ntibwagiye.
Nibyo nyine nkubwira ko ari leta y'ibigoryi. Iyo boresheje ubugome gusa n'ubwicanyi ariko idatekereza ku baturage, idatekereza ku iterambere ry'igihugu, bakavuga ngo bubatse imiturirwa, kubaka imiturirwa simariye cy'abaturage.
Ariko Jonathan, ni nk'ibyo bakoreraga mu mashyamba, nibuka ibyo wagiye umubwira nyine ati inzara nyine yakurembyaga ukikubita hasi ugatekera ukikubita hasi kubera intege nkeya waryaga gafuni.
Ye cyane
wagira ngo rwose nibyo ngibyo nyine ni ku Rwanda ruyobowe.
Ni ndakubwira u Rwanda rwagushije ishyano, urumva rwagushije ishyano gusa nta kindi.
Reka dukomeza amasaha ataducika, noneho tuve kuri iyo covid ya 19 nyine. N'ibibazo byinshi imbere mu gihugu n'inyuma yacyo aho batariho banduranya. Nanone dukomeze ku mwanduranyo wa Kigali, aho nyine babibukije ni inama ya Roni iba buri myaka nyine, buri mwanyaka 5 nyine babaza igihugu. U Rwanda bari barutse kurubaza ku nyine kurugenzura mu mwaka 2015 hashize imyaka 5 ku byerekeye uburenganzira bwa kiremwa muntu. Bakaba barabwiye bati dore uko ibintu bimeze, ibyo mugomba kwitwararika. Noneho nyuma y'imyaka 5 no kuvuga ejo bundi rwose kuwa mbere, noneho bakaza bakagize neve n'ibihugu byinshi cyane nyine, bakabasomera bati dore ntaho mwavuye, ntaho mwagiye, mukomeje kuhonyura uburenganzira bwa muntu. U Rwanda rero ejo bundi rwose rwaragawe ukomeye mu ruhame rw'amahanga, Jonathan. Naho nyine baratukana barafureka, nk'uko tugiye kubibona mu ijwi rya Businge nyine wari waserukiye u Rwanda, wari wahagarariye u Rwanda muri iyo nama ikomeye y'ubugenzuzi. Reka twumve nanone dushimire VOA ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere kuturangije 2021, aho naho nyine itubwira iby'iyo nama nyine igenzura. Reka nze nshake ka audio ka VOA nako.
Ku munsi wa gatanu i Geneve mu Suisse harasozerewe inama igira 37 ku cegeranyo mpuzamakungu ngarukamwaka ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu IPR mu mfunyapfunyo mu bihugu byose bigize ishami mpuzamakungu ONU. U Rwanda muri iyo nama yatanguye itariki ya 18 uku kwezi ngo arasuzumwe kuwa mbere w'ino ndwi. Turiko turasozera ibihugu bigera kuri 30 byitabiriye iyo nama birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, bikaba byasabye Leta y'u Rwanda guhindura ico vyise imyitwarire kugira ngo uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe gusumba. Venuste Nshimiyimana arabandanya n'ino nkuru.
Iri ni isuzumwa rikorwa buri myaka 5, buri mwaka hasuzumwa ibihugu 42 bigakorwa mu matsinda 3 y'ibihugu 14 muri buri tsinda. U Rwanda rwaherukaga gusuzumwa mu mwaka wa 2015 kuri wa mbere nibwo byabaye. U Rwanda ruvugwaho kuba rwarateye imbere mu bukungu no mu mibereho myiza y'abaturage, ariko ambasaderi w'Ubwongereza i Geneve mu Swiss Julian Braithwaite avuga ko igihugu cye gihangayikishijwe bugizwe n'ubwisanzure buke burangwa mu Rwanda.
As a member of the Commonwealth and future chair in office,
igihugu kiri muri Commonwealth kandi kitegura kuyobora uwo muryango, turasaba u Rwanda gutanga urugero rw'indangagaciro za demokarasi, kugendera ku mategeko no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu.
Biteganijwe ko u Rwanda ruzakira inama 26 y'umuryango wa Commonwealth mu kwezi kwa gatandatu. Inama yasubitswe umwaka ushize kubera impamvu za COVID-19. Hari ibyo ambasaderi w'Ubwongereza Brett Waite asaba ku Rwanda rushyira imbere.
Conduct transparent, credible and independent investigations into allegations of extrajudicial killings.
Kura iperereza ryigenga ku bantu bitwa abagwa muri gereza, ababurirwa irengero n'abashirwa ku ngoyi no kugeza mu bucyamanza ababikora, gufasha abanyamakuru gukora bisanzuye badafite ubwoba no kubarindira umutekano kandi abategetsi ntibabima amakuru.
Minisitiri w'ubutabera w'u Rwanda Johnston Busingye wari muri iyo nama yagaragaje ko u Rwanda rwashyize mu bikorwa imyanzuro 50 rwari rwahawe umwaka wa 2015. Anavuga no ku kibazo cy'abantu baba bafungwa.
The government of Rwanda wishes to note that Rwanda maintains separate prison facilities.
Guverinoma y'u Rwanda irifuza kugaragaza ko u Rwanda rufite gereza zitandukanye, ahafungirwa abasivile n'ahafungirwa abasirikare. Gereza 14 zose zirazwi kandi zikora mu buryo bwubahirije amategeko. Nta gereza zinyuranyije n'amategeko ziba mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda iramagana ibyo birego bidafite ishingiro kandi biba biherekejwe n'impamvu za politike zabo babishyigikira.
Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Geneve Charles Bentley nawe kimwe na mugenzi w'Ubwongereza yasabye u Rwanda ko nta bantu bongera kwicwa cyangwa se ngo baburirwe irengero, guteza imbere ubwisanzure, abanyamakuru ntibongere gufungwa amaherere cyangwa se ngo babuzwe amahwemo igihe bari mu kazi kabo. Umuyobozi w'ishyaka Dalfa Umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda Victoire Ingabire Umuhoza asanga kuvuga ibitagenda ari uburyo bwo kubaka igihugu kigendera ku mategeko.
Urugero na ruharwa hafirwa vuba mu mpera z'umwaka ushize, turangiza umwaka gutari 2013, nka Rwanda Reveni yaragiye ikora mu bacuruzi baciriritse muri Rubavu ishakamo ngo harabo batanganye magendo. Abo bantu uyu munsi bafungiye mu kirwo cya Kanzenze Center, ni ikirwo bafungiramo inzererezi. Noneho ukibaza ukavuga uti uwo muntu nta mwava ushobora kumugeraho, hashobora gushyikirizwa ubutabera. Abo bantu bamaze ukwezi bafungiye ahantu, si muri kasho ya polisi, si kasho ya ribu. Rwanda Reveni byonyine ko bishobora kujya gufata abantu ikabafunga, ni ikibazo kuko ntabari mu nzego zibifite mu nshingano zayo. Niba bafite n'abantu bagomba gukurikiranwa, inzego zibishinzwe zagombye kubafata zikabashyira mu makasho azwi. Iyo rero abantu bavuga ngo abantu bafungiye ahantu hatazwi, nk'ibyo baba bavuga kuko uwo muntu niba bamusanganye magendo, ese bagomba kujya kumufungira aho ngaho muri icyo kigo mu nzererezi? Kuko umuntu ni inzererezi, ndi mucamande, hanyuma bamufungura. Ariko hari n'ababyeyi batandukanye n'abana babo, abantu barimo ndetse barazubwira bati barakubitswe. Nk'ibyo ngibyo iyo abantu babivuze, tuba tugira ngo twubake igihugu kigendera ku mategeko.
Jonathan, ndabona ubwo Bwongereza bwanyu bukomeje gukora muri ijisho EPD yamaye Kagame.
Ngira ngo
maganya gusa bafite n'umunabi mwinshi cyane. Mu by'ukuri nk'uko wabyumvise muri icyo kiganiro, hari inama yashigamiwe nyine, inama ya Commonwealth iteganye nyine babibutsa ko izabera mu Rwanda mu kwa gatandatu, ndetse u Rwanda nyine ari rwo ruzayobora rukaba rwayo wewe mwaka ibiri yari umwe cyangwa ibiri nk'ibyo. Bati mwarimu kuye rero kugira indangagaciro ziranga Commonwealth. Ibyo bintu twahumye kubivuga Jonathan, tuvuga ko izo ndangagaciro n'abahuye nazo ku Bwongereza nyine mu by'ukuri butitaye ku Banyarwanda. Ariko iyo nama yagombye kuba yarabereye mu Rwanda mu by'ukuri wataza kuba kiriya kibazo cya covid nanone nicyo cyabujije ko inama iba. Urumva ko covid iriho igenda, yego bayikuyemo amariro, inguzanyo n'imfashanyo nyinshi, amamiliyoni menshi cyane. Ariko bitangiye kuba abantu ibibazo mu by'ukuri. Umuntu yavuga ati ko bagize umwaku nyine wo ku iyo nama itabaye. Ubu ngubu rero ku kumara ari amezi yose bagomba kwitwararika ibintu bimwe na bimwe byabananireka wenda mbere yo kugira ngo ufate ijambo ndebere yagusiyo nyine yego yabivuze uriya mu nyamakuru wo muri VOA tubashimire ariko nakiriya nuriya muzindaro nyine navuze mu kanya w'igihe nawe wahisusora article ku itariki ya 26 mutarama 2021 nyine bukeye bwaho igira iti ministre Businge yamaganya abashinja u Rwanda kugira inzu zitazwi zifungirwamo abantu niyo tite aragira ati ministre w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Johnston Businge yatangaje ko u Rwanda nta hantu ibanga rugira hafungirwa abantu ashimangira ko ababivuga baba bafite impamvu za politiki yabitangaje kuri uyu wa mbere tariki ya 25 mutarama 2021 ubwo yagezaga ku kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu raporo mpuzamahanga ku isuzuma ngarukagihe kuyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu gihugu UPR isuzuma riheruka u Rwanda rwayikoreye muri 2015 ruhabwa imyanzuro 50 yo gushyira mu bikorwa kugira ngo uburenganzira bwa muntu burusheho kubahirizwa. Jonathan reka tukomeze gato iri suzuma ryabaye hifashishijwe ikoranabuhanga u Rwanda rwari ruhagarariwe n'abarimo ministre w'ubutabera akaba ari n'umwa nkuru ya leta Businge Johnston ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastase umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imyoborere RGB Dr. Usta Kayitesi bari bari Kigali hari kandi na ambasaderi w'u Rwanda mu Busuwisi rwa Kazina Marie Chantal akaba n'uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye i Geneve ndetse n'umuyobozi w'ishami rishinzwe ubutabera mpuzamahanga muri Ministeri y'ubutabera Providence. Ministre Businge yagaragarije akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu ko imyaka 5 ishize u Rwanda rwashyize mu bikorwa amwe mu mahame agenga uburenganzira bwa muntu ari mu bwisanzure mu gutanga ibitekerezo ubwisanzure mu itangazamakuru ubwigenge bw'ubutabera n'ibindi ngo ntanzu zitazwi zifungirwamo abantu nyine ibyo bizimwe za safe house Jonathan zuzuye nyinshi cyane n'imirongo mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi mu gihugu urumva rero bahakana ibyo ese Jonathan kwabongereza nyine bababwiye ibyo ngibyo hari urusha abongereza kugira serivisi zineka hari urusha abanyamerika kugira serivisi zineka kandi kuba hari cyane ku bwinshi aho ngaho mu Rwanda nyine bakaba babizi neza bari mu bikire yo Jonathan babona ko bagize umwaku nyine iriya nama ntiyaba kubera covid ariko ubu ngubu nyine baribaza bati kwica kwacu nyine kurahungabanye bahitanye kiduto nta mwaka urarenga nakugiye kurigeraho umwaka n'abandi bararigisa barica buri munsi mu byukuri kandi bari muri ayo masifu yabuze yabo nyine muri ibyo bya muri ibyo no muri ayo mazwi nyine y'amabagiro Jonathan azwi na bose nta muntu utayazi abongereza mbese n'abanyamerika nibo baba batazi Jonathan za muri ryawe
ikibazo gikomeye muvandimwe Joseph kuri iyo ngingo ntabwo mu byukuri ari uko ubundi aba bazungu badasanzwe bazi ubwo bwicanyi bwa Kagame kubera ko bafite amasatelite hejuru ye za ambasade zabo zikomeye ziri hariya zifite ibikoresho bihagije kubona naho Kagame ubwo aryamye baba bahareba ibyo bikorwa rero bakora basanzwe babizi ikibazo gikomeye ni iki cyatumye ahubwo noneho baberurira bakababwira ugasanga n'abongereza batinyuka kuvuga bati gihugu kiri mu muryango wa Commonwealth kitegura kwakira inama ya Commonwealth kigomba kuba cyujuje ibyangombwa by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi wowe u Rwanda ntabwo byujuje dorufite ibigo byica abantu ahangaha naha murarigisa muricira mu magereza atazwi ibyo byose bikaba bihuriranye
barakora n'amadiskuru yo kuvuga ko bagiye gukomeza kwica no mu mahanga Jonathan nkuko duherutse kumva uri ambasaderi ingirwa ambasaderi François Xavier Ngarambe cyangwa se wa wundi wahoze ategeka ibuka usigari senateri uri ya Dusingize Mungu Jean Pierre
urumva ibyo barabisanganywe ahubwo noneho kuba bareruye bakaba basigaye banabivugira nyine muri ibi bihugu nicyo kikwereka ko bari barigize bajeyi kwerura bavugira no muri bihugu ko bazajya bica abantu bahamagarira nizo ntore zabo ziba muri ibi bihugu ngo kwica buri wese utavuga rumwe na leta ikibazo rero bafite nuko ahubwo kubona Ubwongereza na Amerika bifata ibyemezo bimwe mu gihe kimwe ni ikibazo gikomeye cyane utwe tudashobora kubona ikiri inyuma yacyo ariko kitari cyiza na gatoya kuri Kagame na regime ye mu bigaragara rero
tuzakibona nibitinda
basanzwe babeshejweho n'imfashanyo z'ibi bihugu urumva ibi rero birototera kw'amaherezo nizo mfashanyo hari igihe bazazibura u Rwanda rumaze gufata amadeni atagira uko angana kandi amadeni ajya mu mifuka ya FPR DMI Kagame abaturage bo bakishwa n'inzara igihugu kikazasigara muri ayo madeni gusa ikibazo nuko nawe atanibaza ese we napfa ayo abona ibyo bintu bizagenda gutyo gusa umunsi azavaho cyangwa se nanapfa abazasiga bazasigara borohewe ikibazo gikomeye gusa ni ukumenya ngo ibi bizafata igihe kingana iki ariko mu bigaragara Kagame na regime ye bamaze kubona ko ishyamba atari ryero atari bya bindi bajyaga bigira ni nayo mpamvu ubona bafata ibyemezo bakaboroga n'ibyemezo biri ngombwa n'undi wese yafata bijyanye n'iki cyorezo cya COVID ugasanga baraboroga ngo ntabwo bari bakwiye kubafatira ibyo byemezo kandi ari ibyemezo byo kubarinda uburwayi no kurinda abaturage babo aho rero nyine urumva bira shimishije noneho kubona ibi bihugu bitinyuka nyine kwemera noneho ko u Rwanda rwica rurigisa abaturage rwicira mu mapurizo ruhohotera batavuga rumwe na rwo ko bakwiye kubihagarika ubwo rero urumva bafite ikibazo gikomeye baravuga bati ibi bintu nitwongera kubikora abantu ntabwo tuza kubakira wenda ubu biratuma wenda abanyarwanda hari abagira gahenge gakeya ariko ubu hari abo baniga muri iyi COVID abo bashatse kuniga noneho nta numenya niba babanize ntabwo ari ibintu byoroshye na gatoya ariko muri makeya igikwiye kwibazwaho ni ukwibaza noneho kuki Amerika n'Ubwongereza buhagurutse noneho bukaba busaba u Rwanda guhagarika ubwicanyi
yego Jonathan uti wenda abantu bashobora kubona gahenge nyuma nyine yuko Minisitiri Businge yamaganya abashinja u Rwanda kugira inzu zitazwi zifungirwamo abantu abeshya ku mugaragaro aho hari tariki ya 25 ngo twabibonye Jonathan hashize icyumweru nyuma yaho ejo bundi tariki ya 30 Mutarama ejo bundi hasohotse indi nyandiko muri uyu muzindaro igihe igira iti u Rwanda rwemeye kuzubahiriza inama rwagiriwe mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu wumvise Jonathan u Rwanda rwemeye kuzubahiriza kwawuze uvuga uti bafite ingorane bafite ubwoba ngosomere yaritika nyuma nyine yo kwikunkumura hashize iminsi itanu gusa ni ukuvuga ejo bundi tariki ya 30/2021 hasohotse inyandiko mu gihe igira iti u Rwanda rwemeye kuzubahiriza inama rwagiriwe mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu none se Jonathan ari amagambo menshi cyane Businge yavuze aho ngaho nyine tariki ya 25 nyine muri iriya nama
yari agamije iki bari abantu se bajyaga bavuga ko ari mu bantu
urumva ibyo bihinduye ibyo ministere bavuze noneho baremera ko ubwo burenganzira babubuze
reka twumve gatoye aritike yo kwitangira nyine imwaragurika ntabwo ngisoma yose Minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Johnston Busingye yatangaje ko leta y'u Rwanda izashyira mu bikorwa imyanzuro yagiriwe n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu igamije gukomeza gufasha igihugu mu rugamba rwo guteza imbere uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ni nyuma y'uko Minisitiri Busingye n'ubundi yari aherutse kugeza kuri ako kanama uko igihugu gihagaze ku ngingo yo kurengera uburenganzira bwa muntu muri raporo mpuzamahanga ku isuzuma ngarukagihe ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu gihugu UPR iba buri myaka itanu icyo gihe Minisitiri Busingye yari yavuze ko muri rusange igihugu cyateye intambwe ishimishije mu guteza imbere uburenganzira bwa muntu bitewe n'uko cyari cyashyize mu bikorwa imyanzuro 50 cyari cyasabwe kubahiriza n'aka kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu kuri inshuro nyuma y'uko u Rwanda rutanze raporo yerekana ko uko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa mu gihugu aka kanama kongeye guha igihugu indi myanzuro kizakurikiza mu myaka itanu iri imbere kugira ngo u Rwanda rurusheho gutera imbere mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu Minisitiri Busingye yavuze ko imyanzuro 160 u Rwanda rwahawe ruza urumva Jonathan ubushize bari barahawe imyanzuro 50 none reka nsome Minisitiri Busingye bari baruhayiza 50 nyine rurayinanirwa barikarakaza nyine bavuga amagambo menshi cyane wumvise none rero Minisitiri Busingye yavuze ko imyanzuro 160 u Rwanda rwahawe ruzayubahiriza muri rusange kuko n'ubundi rusanzwe ruri mu nzira nziza yo kubahiriza uburenganzira yagize ati none si iyo nzira nziza abanyamerika n'abandi benshi sinabwo ari abanyamerika gusa bashyize abanyamerika abanyamerika n'abongereza kuko nyine nibo bayoboye ariko hari n'ibihugu bindi byinshi cyane byavuze gutyo yagize ati ndifuza gushimangira ubushake bw'u Rwanda mu gushyira mu bikorwa imyanzuro dushyigikiye izahabwa agaciro muri gahunda yo guteza imbere uburenganzira bwa muntu mu myaka itanu iri imbere kuko ari ingenzi mu kugera ku ntego y'uburenganzira bwa muntu bwuzuye yavuze ko mu myanzuro ibiri u Rwanda rutashyigikiye irimo urumva ngo yavuze ko ku myanzuro ibiri u Rwanda rutashyigikiye irimo uwa 75 n'uwa 49 ati ku myanzuro tutashyigikiye nuko isanzwe iri muri gahunda ibikorwa ingamba n'amavugurura ari kubaho magingo aya ikazakomeza gukorera muri icyo cyerekezo urumva niyo batayikiye nuko basanzwe bayikora ibyo urumva se ariko barabeshya ndibagira ngo bafite ubwenge baranyariwe ku mugani w'abarundi
mu myaka itanu bari babahaye ingamba 50 zirabananira none babahaye
160
bigaragara ko ni ukuvuga ngo noneho ahubwo basubiye inyuma na za ngingo bananiwe kuzishyira mu bikorwa bongeraho ibindi bibazo birenze byikubye 3 ibyo bari babasabye
baramagana nyuma y'iminsi 5 bibuka yuko uko bareshya bati rwose turabyemeye soza tumaze isaha muri kino muri bino bibazo bya leta y'agatsiko ya PDM Kagame bicyuta byari ngombwa cyane nyine bareba uko so nyine nari nguciye mu ijambo wasoza tuwe none tukareba ku gice cya kabiri tutari butindeho tuzagaruka mu by'ukuri mu kiganiro gitaha ijambo ryawe
ukomeza igice cya kabiri ntacyo nongeraho ndavuga iki kuri abo basazi bisubiramo
n'agahoma munwa igice cya kabiri twari twagize tuti by'ukuri turi ntabwo turi bu ntabwo tubona uko nutuki byari ngombwa ku mugani wawe byari ngombwa ko dutinda kuri ibi bibazo bikomeye cyane by'u Rwanda tinaniwe mu by'ukuri na Kagame umuntu wundi niwe wazaga kwitotomba Jonathan Kagame niwe wajyaga aza kwitotomba none ubu ngubu ubanza yaravuze yarabaye nka yanyombye barashe mu matama yombi nyine ikavuga ati amajigambo ashize ivuga nta Kagame cyumva asigaye yitotomba nyine abateruzi b'ibibindi be
w'intebe noneho yabonye akazi se
ariko nawe naherutse yabanje kubona akazi ko kwirukana abantu mu by'ukuri
yewe usinye ibyemezo byose ubu ngubu nta Kagame yaburiwe irengero
nibyo ahubwo reka tuvuge tuti Kagame byuka
ni ukumutabariza
ni ukuri kumubwira uti ngwino witotombe wari witotomba ubundi ntabwo byakorwaga nabo ngabo ubundi niwaza ukabyikora nyine amahanga ukayereka kukomeye cyane ariko nyine abantu wenda ariko niwe wandaye arababwira ati nyabone mwikoma rutenderi businge mvuga noneho ko tubyemeye iriya myanzuro ijana na 60 akabi gaseko nk'akeza ntabicanye baze ntibashobora kureka kwica ko bimu ya DNA yabo igice cya kino kiganiro dukunze kwita inkuru nyamukuru tukaba turi buyivugeho gatoya mbere yo kuzayikomeza mu kiganiro gitaha turagira tuti nk'abashoboye kugera ku rubuga rwacu nyine basomye ko uyu munsi tureba ukuntu FPDM Kagame na FPDM Kayumba biri mu nzira yo guhitana MLCD binyuze mu iteme ry'ibikenyeri RBB twakwibutsa ko abagize RBB ari MLCD Cundo MLCD Bahunga MLCD Ndagijimana na FPDM Kayumba Jonathan rero twavuze tuti nyine biri mu nzira yo guhitana MLCD ariko MLCD umuntu yanavuga ko ari ukuyihuhura mu by'ukuri kuko MLCD nyine yari yaratangiye mbere na mbere muri mwaka wa 2016 ari amashyaka abiri afatanyije hari PDR Humure ya Rusetsa Bagina na CNLD ubwiyunge yabariya bazwi ya General Wilson irategeka nyakwigendera mu by'ukuri kuko hari amakuru menshi avuga yuko yaguye muri biriya bintu by'imirwano imaze iminsi ihitana abantu bari mu mashyamba yari amashyaka abiri rero none haza kuzaho aho tumwe 2016 nyuma gatoya bariya ba Sankara bavuye muri RNC twarahura nyuma RNC turamuzi cyane turaziranye twese Sankara avuye muri RNC noneho akora ishyaka ryitwa RRM Rwanda Revolutionary Movement iryo shyaka ryitwa RRM naryo risanga abo babiri ni ukuvuga CNLD ubwiyunge MLC nyandako na PDR Humure nyine byari byakoze bajya nyine muri iyo mpuzamashyaka ya MLCD ubumwe ubwo rero ishyaka nyine rya Sankara niryo rizamo ndetse aba n'umuvugizi wa MLCD mbere yo nyine baza kumufata birazwi nyuma n'umusimbuye ndetse arafatwa muri iryo shyaka rye hanyuma rero haza kuzamo muri 2019 niba nibuka neza nduba ari 2019 hazamo na LDI Rwanda Rwiza ya Faustin Twagiramungu aba amashyaka ane ejo bundi mu kwa gatandatu bagira gutya nyine kubera kutumvikana n'imyifatire bavuga ko nyine imyifatire ya CNLD ubwiyunge nyine ngo idahwitse bitwara nyine nk'uko inyeshyamba zikunze kwitwara ngo bakore ibintu nyine
batagisha inama inzego za politiki bakabikora mu mabanga n'ibindi nk'ibyo ngibyo, kandi ubundi ngo bakabatumira mu manama ntibayazemo nta mpamvu batanze zigaragara, barabirukanye ngira ngo birabizi hari mu kwa gatandatu ku mwaka ushize. Urumva ko bari basigare batatu, babanje kuba bane nyine. Urumva ko ishyaka CNLD ubwiyunge rigizwe na ziya nyeshyamba nyine zavuye ku ziyomoye kuri FDL bashwanye nyine, bavuye kandi aribo ba mbere bari bashinze mu by'ukuri MSD ubona na PDL umure ya Rusesabagina. Ibyabaye kwa Rusesabagina nabyo nyine ni ibintu bizwi, baramushimuse nabo bafite ibindi bibazo bikomeye cyane. Ariko rero hagataho ngaho riyateme nyine ry'abatekamutwe ry'abatubuzi bameze nkaze mu by'ukuri nka zanyoni cyangwa impyisi sekunda nyine kujya kureba abagiye kugwa gutemba kugira ngo zisabure. Zabirayemo rero ziriya teme ry'ibikenyeri babiraramo, bamwe baremera bagira inzu intege nke ya Jonathan. Aha navuga harimo n'ahandi mashyaka nyine agize MRCD hari ibibazo, ariko by'umwihariko ririya shyaka rya Sankara ryitwa Rwanda Revolutionary Movement RRM. Aha rero byagaragariye mu kwezi kwa cumi na kumwe aho hacitsemo ibice bibiri muri Rwanda Revolutionary Movement. Igice cy'abashaka kujya muri ya teme ry'ibikenyeri n'abadashaka kurijyamo, abenshi ntibashaka kurijyamo, abakeya bari ku mu buyobozi bwa RRM nyine batatu niwe bashakaga nyine kujya muri iryo teme riya teme twita iteme ry'ibikenyeri. Bagerageza gushyiraho igitugu abandi baranga, bageze aho nyine aho turi mu kwezi kwa cumi na rimwe kumwa kushize. Abari abanze nyine baravuga bati mwebwe nimuveho noneho dushyireho ubundi buyobozi. Ubwo buyobozi rero babuhaye Mukashema Uriyuzi wa Radio Ubumwe, Esperance Mukashema. Baravuga bati niwe dutoye, wowe wayoboraga wari hejuru yari witwa Kasimu Butoyi, ukunze kumenyekana ku mpine Kabuto cyangwa Kabuto simi nakubeshya. Noneho bati Kabuto wevaho, noneho dushyizeho Esperance Mukashema aba ari ugusimbura muri organigram rero ya MRCD uko isigara ari amashyaka atatu. Reka nyibutse harimo abayobozi nyine b'urwo rugaga rwa MRCD ubumwe. Hari Paul Rusesabagina wafashwe, nongeye mbyibutse, akaba ari vice perezida wa MRCD ubumwe, akaba ari na perezida wa PDL Humure. Hakabamo Faustin Twagiramungu, akaba nawe vice perezida wa MSD ubumwe ndetse n'umuvugizi porte parole. Hakabaho Kasimu Butoyi, ubu ngubu narivuze mu kanya, akaba nawe ari vice perezida wa MSD ubumwe, ari na perezida mu by'ukuri wa MSD ubumwe, kuko ishyaka ryabo nyine ishyaka rya Sankara Rwandese Revolutionary Movement RRM niryo muri uno mwaka riyoboye ruriya rugaga nyine rwa MRCD. Kasimu Butoyi rero buya niwe wagombye kuyobora amanama yose ya MRCD mu izina nyine rya ahagarariye ubundi ni vice perezida yasimbuye nyine Sankara, kuko Sankara atahari. Buri wese nyine perezida w'ishyaka aba ari vice perezida w'impuzamashyaka MSD ubumwe, ariko harimo abafite umwihariko nuko batwagiramo nkuko nabivuze mu kanya ni porte parole wa MSC d'ubumwe no kuvuga umuvugizi Kasim Butoyi akaba ari perezida wabo bose perezida nyine wa MSC nyine w'iyo mpuzamashyaka urumva yo mu gihe mpuzamashyaka yishwanyuka Jonathan mpuzamashyaka yishwanyuka bitewe cyane cyane n'uwo Kasim Butoyi n'ababiri bamwungirije bashaka kujya nyine muri mu iteme ry'ibikenyeri RBP abandi batoya bakaba rero noneho harabayeho kwirukanana barirukanana aha umuntu ya nabantu nabahamagarira article yasohotse mu kinyamakuru umunyamakuru ku itariki ya 27 z'ukwa 11 2020 igira iti Major Kariste Sankara mu gihome RRM ye mu kumunzani wa barushimusi reka nyisome nihuta ndabona igihe kitujyanye Jonathan umutwe wayo agira ati mu gihe Major Kariste Sankara akomeje kuborera mu gihome cya FPR I Kigali nyuma yo gushimutirwa mu bikorwa mu birwa bya Comore ku itariki ya 13 Mata 2019 akagezwa mu Rwanda aho yagejejwe agacurwa bufuni na buhoro acunaguzwa agakubitwa ndetse akanakorerwa iyicwa rubozo rirenze imivugire ubu ishyaka rye RRM zabyaye amahari aho havutsemo ibice bibiri bihanganye buri gice gishinga ikindi ubugambanyi no kutubahiriza imigambi n'intego y'ishyaka ibi bibaye muri RRM ya Sankara birasa neza n'ibyabaye muri PS imbere kuri ya Maître Bernard Ntaganda aho ubu ari ibice bitatu bihora bihanganye igice cya Mukabunani ubu wugamye mu mutaka wa FPR igice cya Mwizerwa na Ryumugabe ubayizwa mu mpuzamashyaka yari yise P5 mbere yo gucikamo ibice n'ugusezeramo kwa bamwe nka PDP Imanzi n'igice cya Maître Ntaganda kivuga ko ari cyo gicumbi cy'umwimerere w'ishyaka PS imberakuri muri RRM ya Sankara nubwo abayoboke bazwi ko bazwiho kwigaragaza n'inkingi ziri shyaka hafi ya bose babarizwa hanze y'u Rwanda ugereranije n'ishyaka PS imbera kuri aho uretse ry'umugabe abandi bose babarizwa imbere mu gihugu biracyagoranye kumenya neza abugamye mu mutaka wa FPR Inkotanyi n'abayikorera bucece bita abatavuga rumwe nayo siriya iki kibazo tugitohoza neza biragaragara ko bimwe mu biciyemo bice RRM ya Sankara harimo n'ikibazo cy'imisanzu n'imikoreshereze yayo mu kiganiro kigufi twashoboye kugira kuganira n'umwe mu bari mu gice cya Kabuto tugize ibanga izina rye kubera ko yabidusabye kubera ko atekereza ko abo mu gice bahanganye bashobora kumwihimuraho bamugabiza ibishwa mwunyo bya FPR bakorana nabyo yatubwiye uko uko babaho n'uko bagezwaho ibyibanze bibafasha ku rugamba no kwivuza igihe hari bagize utubazo hari bamwe mu bayoboke bari bafatanyije ubu birukanye urundu bashishikajwe n'imishahara aduha urugero rwa Madame Esperance Mukashema ngo watangiye ahembwa amafaranga 300 y'amayero ubu akaba yarasabye kongererwa ngo akaba asigaye ahembwa 400 buri kwezi yatubwiye kandi ko uyu mushahara uturuka mu misanzu y'abanyamuryango bagize MLCD ngo buri shyaka rikaba rigomba gutanga 100 buri kwezi tukiri kuri iki kibazo cy'imikoreshereze y'imisanzu n'inkunga twabatangariza ko twashoboye kumenya byimvaho ko uwitwa Kasim Butoyi yirukanwe anahagarikwa burundu ku buyobozi bwa RRM na MSD kubera kwikoreramo aho ku madorari agera kuri 820 yagombaga kugezwa ku barwanyi ba FLN yabagejejeho 450 gusa naho andi akayifunga twabamenyesha ko igice cyita umwimerere wa RRM ukiyowe na Kabuto umuyobozi wungirije Sankara Straton Nahimana umuyobozi mukuru Richard Ngamije umubitsi trezorier na Mutuye Mungu François ushinzwe diplomasi igice aba bavuga ko nta buzima gatozi legitimite gifite kwishyaka cyangwa kugira ibyemezo birigenga cyafata ngo byemerwe kigizwe na Esperance Mukashema ushinzwe itumanaho na Radio Ubumwe Twihangane Pacific Sharif Rwabagina Abdullah Philippe Uwamahoro Kayumba Hamisi Munyandamutsa Hagenimana Silverier na Abdu Kabera reba hakurikira inyandiko z'ibi bice bihanganye twashoboye kubonera kopi ubu zigiye hagaragara mu gihe gito zikaba zigiye no gutangira gucicikana kuri murandasi hari inyandibere na isoma zijya gusanda bigira vuba Jonathan Rwanda's Revolutionary Movement ni ikirangantego objet impamvu gusezererwa burundu attention monsieur Abdul Rwabagena Abega ubuyobozi bwa RRM bugusezereye burundu kubera impamvu zikomeye kandi zidashidikanywaho zirimo kurekodinga abayobozi mu manama ya RRM na MLC d'ubumwe mugambiriye gusenya ubuyobozi bwa RRM na MLC d'ubumwe ngo mugere kuri gahunda zanyu icya kabiri kuba mwarahawe igihe cy'ukwezi cyo kwisubiraho ariko mukaba mutarigeze mwisubiraho kubera izo mpamvu n'izindi tutavuze bibaye ngombwa komite nyobozi ya RRM ibasezerera burundu bimenyeshejwe abayobozi bandi b'abanyamuryango n'abanyamuryango bose abayobozi bose bagize biro politike ya MLCD ubumwe uwayisinyiye inyandiko ni Kabuto cyangwa Kabuto umuyobozi wungirije wa RRM ku itariki ya 25 z'ukwa 11 2022 hari indi nyandiko nayo imeze gutyo ivuga bimwe yirukana uwitwa Hagenimana Silverien nayo yo kuri iyo tariki rwose zikoze kimwe niyo mpamvu ntagiye kongera kuzisoma hari indi nyandiko nayo ya gatatu yirukana nako isezera burundu Mukashema Esperance iragiye iti reka yo nyisome n'uyo mudamu wenyine ubuyobozi bwa RRM bugusezereye burundu kubera impamvu zikomeye kandi zidashidikanywaho zirimo kurekodinga abayobozi mu manama ya RRM na MLC d'ubumwe mugambiriye gusenya ubuyobozi bwa RRM na MLC d'ubumwe ngo mugere kuri gahunda zanyu kwifatanya n'abashaka gusenya RRM bagambiriye inyungu zabo kubera izo mpamvu n'izindi tutavuze bibaye ngombwa komite nyobozi ya RRM ibasezera burundu bimenyeshejwe abayobozi n'abandi banyamuryango bose abayobozi bose bagize biro politike ya MLC d'ubumwe sinye Kabuto umuyobozi wungirije wa RRM ku itariki ya 25 z'ukwa 11 2022 hari indi nyandiko nayo ijya gusa niyo nyine isezerera burundu undi wa kane ariwe bwana Kayumba Hamisi ni munyandamutsa ya gatanu n'indi re nyine isukurikiyeho isezera burundu uwitwa Twihangane Sharif Pacific nawe kuri izo mpamvu mu by'ukuri Jonathan Twihangane Sharif Pacific nawe uramuzi ko yahoze muri RNC muri Afrika y'Epfo nuko rero reka turebe nabo nyuma yaho barateranye birukana uwo wabirukanye no kuvuga Kabuto nabo ngabo bandi reka iyo nyandiko nyine nayo birukana nyisome yasohotse bukeye nyine tariki ya 26 iragira iti itangazo nako ni itangazo riturutse ku buyobozi bukuru bwa RRM kuri uyu munsi mbere gatoya nyigire nini kugira ngo mbashe kuyisoma kuri uyu munsi tariki ya 26 z'ukwa 11 2022 ubuyobozi bwa RRM buramenyesha abanyarwanda n'abakunzi ba RRM ko Kasimu Butoyi atakiri umuyobozi wungirije wa RRM kubera impamvu zikurikira
Ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri bamwe mu banyamuryango ba RLM barateranye bateranye mu nama rusange bandikira Kasimu Butoyi ibaruwa imumenyesha amakosa menshi aremereye yatumye banamusaba guhita yegura ku mwanya w'ubuyobozi bw'agateganyo bw'ishyaka RLM. Mu bintu cumi na bimwe na kimwe bagomba kugishwa inama mu ishyaka mu gufata ibyemezo, Kabuto yaremye agatsiko kagizwe n'abantu batatu gusa gafata ibyemezo bireba ishyaka RLM batabajije kubimenyesha abandi. Ako gatsiko kagizwe na Kasimu Butoyi, Nshimirimana Strato umunyamabanga, Mutuye Mungu Francois Diplomasi. Gufata wenyine ibyemezo atagisha inama ubuyobozi bw'ishyaka RLM no kuhanganisha abarwanya na shyaka hagati yabo imyaka ishyaka RLM rimushinja kandi bikorwa Jonathan ntabwo mbasha kuyisoma neza, ariko ndumva ibyangombwa nyine twabivuze. Inyandiko irangiza igira iti inama kandi yahagaritse burundu Bwana Nahimana Strato wari umunyamabanga mukuru wa RLM na Mutuye Mungu Francois wari ushinzwe diplomasi, abo bombi bakaba bahagaritswe burundu muri RLM. Ubuyobozi bwa RLM bumenyesheje abanyarwanda bose ko impapuro zose zashyizweho umukono na Kasimu Butoyi Kabuto nyuma y'itariki ya 29 cyangwa 28 n'isimbisome neza z'ukwa 2020 nta gaciro zifite imbere ya RLM. Bikorewe i Cape Town ku itariki ya 26 z'ukwa 11 2020 abashyize umukono kuri itangazo Mukasheme Esperance sinye, Twihangane Pacific Sharif sinye, Rwabagina Abdullah sinye, Philippe Wamahoro sinye, Kayumba Hamisi Munyandamutsa sinye, Hagenimana Silverie sinye, Abdu Rubera sinye, abantu barindwi. Jonathan rero urumva ko Kasimu yabirukanye nawe warangize baramwirukana. Urumva rero ko ari ikibazo gikomeye cyane kuko iyo RLM mbyibutse ko ariyo iyoboye MRCD ubumwe. None rero barirukananye, urumva ko MRCD ubumwe. Uretse n'icyo kibazo kindi yagize cyo gutandukana na CNLD ubwiyunge mu kwezi kwa gatandatu, noneho hiyongereho ko rimwe mu mashyaka atatu asigaye ariyo RLM bigeze aharindimuka. Ariko amakuru mfite neza cyane yonza, urumva ko analize ubusesenguzi bwa kiriya gihe, kuko hashize n'igihe kinini ubusesenguzi bwa kiriya gihe bw'uyu munyamakuru nyine Tarasise Semana bwo bwari burebaga ibindi, ariko mfite neza ubuhamya yuko byatewe ahanini na riya teme ry'ibikenyeri RBB. Jonathan mfite rwose ubuhamya bwabyo, ndetse mu kiganiro gitaha nzazana audio aho uriya Kasimu Kabuto yikoma Faustin Twagiramungu avuga yuko ngo ariwe uteye ibibazo muri RLM, kandi ko nyine yanze kujya muri teme ry'ibikenyeri mugire ya teme ry'ibikenyeri nyine RBB. Ibyo ni ukuri, yanze kurijyamo mu bitera ibibazo ibyo birimo. Jonathan rero twafashe igihe kinini cyane byari ngombwa ku mugani ibyo gutinda kuri ziya ngingo za COVID na biriya by'uburenganzira bwa kiremwa muntu, aho nyine leta ya FPR DMI Kagame imerewe nabi cyane. Muri hano rero naho muri opposition naho nyine shishyashya ibintu ntibimeze neza muri ya mpuzamashyaka, bitewe ahanini n'icyo cyuka cy'uburozi cyahuterewe na RBB iteme Twitter iteme ry'ibikenyeri. Jonathan wafata ijambo ukagira icyo uvuga nyine kuri ibi bibazo bikomeye unasoza kandi amasaragi. Ijambo ni ryawe Jonathan.
Urakoze muvandimwe Joseph. Ni ikibazo kitoroshye cyane kubona abantu bavuga ko bari muri opposition mu by'ukuri bari mu ntambara zimeze zityo niye birababaje, ariko ibi byose twagiye tubihanura twerekana imikorere y'ibinyoma ishingiye ku rwango bihagaze hagati y'abayobozi bakuru ari abakiri mu Rwanda, ari ndavuga aba FPR DMI Kagame n'aba FPR DMI Kayumba. Ndagira ngo nibutse abadukurikiye ko kuva muri 2015 ubwo ishyaka RNC ryari ritangiye kugira ibibazo no kutumvikana ku byo Kayumba yari amaze kugambana na Chondo na abateruzi b'ibindi bandi nabo bo muri FDU ku bijyanye n'intambara bakagenda babikora rwihishwa buhari mu mpera z'umwaka wa 2015 wa 2016 tuba mu manza zitoroshye tugenda twerekana ko ibyo bintu ari ibintu by'amayeri y'ubucakura nk'ibyabaye muri FPL gihe yatangiraga urugamba Kayumba arimo abikoresha mu guteza amacakubiri no kugira ngo abone uburyo bwo gusahura abari bafite inyota y'intambara cyane ko bayabashe no kubigeraho bamuha imisazi itagira uko ingana babeshya ko agiye kurwana. Ibyo rero abari abo bo muri MLNDCD barimo Chondo na bahunga na bagenzi babo baje kubifatira mu kirere babibwira ngo babonye ngo umututsi Kayumba ngo bazakoresha akabafasha kugera ku butegetsi, ari nabwo yagize access ku mikoranire na FDR. Ndagira ngo nibutse abadukurikiye ko kuva ubwo FDR yagize ibibazo ikaza kwicirwa n'abayobozi, ari nabwo abandi bamwe bagiye batatana bajya muri MLC muri ntuza muri CNR. Birakomeza RRM nayo imaze kuza imaze kwinjira muri MLCD ibyakurikiyeho ifatwa rya Sankara iyicwa ry'abandi bayobozi ba FRN. Ibyo byose Kayumba na FPR DMI babifitemo uruhare. Imikoranire yabo ifite uruhare cyane mu gushegesha opposition. Ikindi barebe abo Kayumba yari yarubatse yita ko ari ingabo ze. Ibyo byose tubyibutsa tubigarura buri gihe kugira ngo abantu batekereze barebe ibibazo opposition ifite aho bituruka, kandi igihe batarabasha gufungura amaso ngo babikemure ko bizaba ikibazo gikomeye kuri ayo mashyaka yabo. Urabona FRN imaze gupfusha abasirikare batagira uko bangana harimo n'umuyobozi mukuru wayo n'umuvugizi wayo watwawe i Kigali, none bakaba baratwaye na perezida wa
babiri abavugizi babiri
abavugizi babiri noneho na Rusesa bagina umukuru wayo wa PDL w'umure akaba na vice perezida wa MLC. Barebe ibyo bintu byose iyo mikoranire ntabwo turi hano kuri radio kugira ngo tujye gutanga detaye z'ibyo bintu ko bigenda bikorwa, ariko detaye turazifite n'ubugambanyi bakorerwa icyo twebwe dukora no kubaburira kugira ngo bitone. Kayumba amaze kubona ko ibyo yabeshye by'urugamba byamunaniye, yicishije abana b'abanyarwanda abandi bakabatwara amafaranga yose yatwaye, atashobora kuyasubiza, nibwo yagerageje gukoresha Ndagijimana ngo bubake biriya ibyo biraro by'ibikenyeri barimo babeshyeshya. Twabivuzaho inshuro nyinshi, none bisize bishenye n'udusigisigi twari dusigaye muri MRCD. Ikindi kandi nibatitonda n'aya mashyaka yandi hanze iri teme ry'ibikenyeri, kuko ni ibikorwa biguma gukorwa na FPR-DMI na FPR-DMI Kayumba na Kagame bikorera muri opozisiyo. Nimba mu by'ukuri batitonze, mu bihe biza nabwo uraza kubona ingaruka zizaba bari muri kuba gerageza kwibeshya ko icyo kiraro cya Ndagijimana na Kayumba gishobora kuzagira icyo kimara uretse gusenya. Mu by'ukuri biranatangaje kubona abantu bafunga igitambaro mu maso ntibabe babaza Kayumba abana babo bamuhaye n'amafaranga bamuhaye, bagakora amakosa yongera yisubiramo bugacya hakavuka abateruzi b'ibibindi barimo nka Ndagijimana bajya gushyira ku bitugu Kayumba. Mu by'ukuri uyu munsi wa none umuntu aribaza akavuga ati abanyarwanda turinjije ibigeze ahangaha ku buryo buri muntu bashobora gufata umuntu wabiciye, umuntu wabasahuye agahunga shebuja bafite ibyabo bapfuye akaza bakamwakira, n'uyu munsi wa none akaba kibasha kubabeshya abicira abantu abatwara amafaranga abandi barigisa abantu bakaguma bagafatira kandi barangiza bagatuka Kagame. Ko Kayumba na Kagame ni kimwe, bakora ibintu bimwe, basenya ibintu abanyarwanda bubatse, bica abanyarwanda, basahura abanyarwanda. Umwe afite igihugu, undi yafashe opozisiyo igice kimwe arakifata arakiharira arakizungaguza, abari bari hamwe yarabatandukanije, abari inshuti yarabatandukanije. Ibyo bintu kugeza uyu munsi wa none abanyarwanda bakaba batabibona ngo babyamagane bavuge bati iri ni ishyano. None reba ubu MRCD igiye gushira uruhongohongo kubera ubwo buswa bwo kutabona nyirabayazana w'ibyo bibazo. Muri make rero nuko igihe cyadushiranye tuzagaruka kuri iki gice cya kabiri tutarangije cy'iki kiganiro, nkaba ngira ngo mbwire abadukurikiye ko bakwiye gukanguka bakareka guhora bahumirije ngo umuntu umwe abazurungutanishe abagonganishe ari abantu basanzwe bava indi imwe bakorana. Bafite urugero rw'uko yabigenje muri RNC kuva tuyubaka imaze gucikamo ibice birenga bine. Ibyo bakagombye kubona urugero ko uwo muntu bakwiye kumuhungira kure n'abo bateruzi be b'ibibindi, kuko abibwira ko hari ubutegetsi buzasimbura Kagame ari ubutegetsi bw'abicanyi, ibyo baribeshye. Tuzaguma tubirwanye kugeza igihe abanyarwanda bazabona ubuyobozi bubaha amahoro, butabica, butabasahura, butabanganisha, butabateza ibibazo nk'ibyo abanyarwanda bagize kuva u Rwanda rwabaho. Nkaba nagira ngo ndangize mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana, tuzakomeza ubutaha.
Urakoze cyane na Jonathan, nawe amahoro y'Imana. Cyari ikiganiro Imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda igice cya kane, aho twarebye ibivugwa mu cyumweru gishize mu ntangiriro za kino turimo. Aho mu gice cya kabiri kandi twarebye ukuntu FPR-DMI Kagame na FPR-DMI Kayumba biri mu nzira zo guhitana MRCD,
binyuze mu iteme ry'ibikenyeri RBB. Nari kumwe nange Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera. Naho utaha rero mu gice cya gatanu muri icyo kiganiro kimungu ikinyuma n'urwango muri politiki nyarwanda.
Yeah!